le nokku kertanado jam le lamu tombok tudo lumo imma daraji yambere jeddo bo festival mo be noddirta vivre ensemble o watta fede mo be noddirta plateforme de multi acteurs mo yimbe le fu gado be imma daraji le lumo tombok tu won le mudum won kibudo hakkile o umayyata usman touré kany woni lami do fede ne o suuda e kuyal mako fi
le cercle bamde cercle gundam nyafungi diri tumutu ciotob de nikuje fu korti ga nyalana handen ciagan dum yimbe ko heewidi uy lamu motti wari lingal kortal li nyalana handen mais won ko yaata dankije ciapande joy e tati fu ana pamato yimbe ciotob e kulleji nanan mudun ko heewi mabbe ana moddina kulleji tewdi hebetede le leedi meden ga
c'est dans la région
madame traoulé al husma traoulé yo njayo goto yurdo nyafunki le wimako godo lumo yo wakati e jud mabbe yirwinde kulle nyameterle nokku o odon bayto kulle de yimbe be nyamata kanyundu suuda e fey kuyal mudum fewde kebe mudum nyaloma fu
les gens s'intéressent
yimbe ana wara sanne yemberen an hunjini hore sabi di gulleji ana nato sabe hunjine keban amen yarre yeso wattude barke du e kulleji hebetedi leedi meden di ana faabo yimbe ko heewi hebodo golleji ko nafata ben heewbe ana welta nyamiriji e kulleji kewdi ciottetedi nukkodo hono di yembereji ana hani wadede yal ana hunjina kebal leedi yarre yeso
ke nous ça nous génère des ressources
bangé mako don tan ana Moussa Fani njeyo goddo ko yottoto taabe joyi woni e wi mako don Moussa Fani ka holiti wiide golle o wonko hebete mudum
bon min gem bami ko yata dankije joyi meede ciottali mudum gineji dan ciottede ko heew mudum yo kaaki defirri e kulleji di rewbe haajum e hewta kina ana wonde e warre hono ngal kortal ana faaba ciottede kaaki amen kidi dime jogi
ko serti ben do yimbe kanko Usman Baba suka jokol goddo njeyo pade sakosiji fayeto masiriji goddi munirtedi juude yurdo dire kanyum ka wana non yiri dum o wi client e garobe sodde kulle mako de heewa
mimina ciotta kulleji mujjintedi nokku noddirede artisanat leedi malni hone pade sakiji mujjiniradi guru dabaji e nannan mudum yimbe ko heewi ana wara ciewa wara cioggudu meda heba sedan
li ngodo lumo garobe mudum ana heewi sanne be koliti wiide cogguji kulle njeete toode du ana yaafi
yemmer ana hunjini hore sanne buri dubja biidi sabi dabriji fiade mujji sanne kulleji ciottedi tiida sanne min gedi weligam fa wala sedan handen
ngodo lumo darne mudum ana mawni sanne le kebal nokku o non holitiri wiide horebe kumanibe lamorde le ngallure Tombouctou ne mamadou kone kanyo joko prefet Tombouctou o holiti wiide ko wondi wadde don ko weli
watti fu so hono di batuji ana wadde le leedi malni ana mujji mena ciottoben me heban huune hen dum woni kile jeddi ko nde yember ana wade mena tewta jantan wara le leedi ni kay kawral
andinde tan wiide imma daraji le ngodo lumo mo kulle fu yete mudum fuddi ila sappo e didi lewru decembre bettindu dum jokkiti ton ton du fa alam ngaro don ko Moussa Malle Sissoko heban studio tamani iude Tombouctou.